dziko la pansi ndi lokondera.
Exclusive from malawichoose.com. Another
dziko la pansi ndi lokondera. Zitheka bwanji dziko limodzi kukhala ndi Ronaldo, Romero, Roberto Carlos, Rivaldo kubadwira Sokonko, akutinso Pele, Neymar kubadwira Sokonko, momwemonso Ronaldinho. Inu dziko lomwero kukabadwiranso anthu ambiri mbiri odziwika bwino pa nkhani yokankha chikopa, pamene kwathu kuno kunango badwira inuyo ankolo anu, malemu akogo anu aja, anthu opanda luso otakamenya mpira ndi cholinga choti upite kumanzere umapita kumanja, anthu ongokakamira kugula mabuti luso alibe ati kwinako nkwasing'anga kakodzera magolo, iwo mbali awo achita yogula buti mu China. Dziko la pansiri ndi lokondera. Ndikuti dziko la pansiri ndi lokondera. Mdziko limodzi mukhala bwanji neneri Yesaya, momwemonso kukhala Yohane Mʼbatizi, ndithu komwekonso munthu wankulu Samueli, Eliya, Elisa ndi Abrahamu. Phangala sa chikhulupiriro ndithu michonya yosasekerera tchimo yolosera chilungamo, pamene kwathu kuno kunango badwira dikoni akumpingo kwanu aja, mlaliki ujayu ndi akulu ampingo ajawa. Anthu oti safuna kungoona mwendo wa mzimayi nkungousiyasiya mpaka afufuze kuti adawulengera dothi lapachulu kapena pamchenga pougwiragwira. Anthu amene zakubweranso kwa Yesu adayiwala kalekale kulalika, atangwanika nkuchiza nkupereka ana kwa opanda, tazitumiki tomwe tikunyozetsa ochepetsetsa tili nawo otumikira muzimu ndi choonadi, chifukwa chakuola kwawo kuwapangitsa anthu kufuula ikaola imodzi za ola zonse. Bamba, dziko la pansiri ndi lokondera. Mvetsetsani, koma dziko la pansiri ndi lokondera. Dziko limodzi mubadwira bwanji Brenda Fassie, momwemonso kukhala Yvonne Chakachaka ndi Lucky Dube, ati dziko lomwero kukhalanso Black Mambazo, pamene kwathu kuno kunango dzadza B ndi Side B anu aja, kudzadzadzaso chibwezi chanu chakale kapena kuti AX anu aja. Anthu opanda luso linali lilonse kuyimba mawuwo kukhakhala ngati pansana pa chibwete chabwino, kayeseni zolozaloza za mayoyi zisizifuna mawu anthetemi yakukanika. Anthu amatukutuku kuwapatsa moni osayankha, ati ndi aselebriti amatha kuyimba chonse choti nyimbo tawo tilibe pasipoti, ndi pa Zimbabwe pomwe pasi tinafike timangozungulira momuno mdziko losaukitsitsa pa dziko lapansi. Tikachoka mmakutu mwa anthu kunsanje tabwereranso kuchitipa, tikaphuluphutha kuchoka kulikoma timathera pa mchinji. Bamba, dzikoli ndi lokondera. Aluso aliwodzichepesa ngamangobadwira bwanji m'mayiko ena. Abale anzanga, dziko lidi ndi lokondera. Spain kungolowa mʼbwalo la zamasewera zigoli zisanu, yathu ija kulowa mʼbwalo la zamasewera lomwero zigoli zitatu, kungosiyana kuti zathuzo zolowa mgolo lathu lomwe. Simoni na bambo ake Petulo kungoti siliva ndi golide ndilibe mwa Yesu yoyenda munthu kuyenda, pamene atsogoleri akunwa atsogo, mena ambira kundina munthu kunkankha pa chipumi, koma kumkapiza ati madzi oyera kunkutchumula kutsala pang'ono kumwa zambama munthu sadzayenda. Ndili ndi nkhawa moti mwina mzipatala za m'mayiko anzathu kubadwa ana mandwa pa chikopa ndale ndi zamalamulo ndoyimba omwe adzalamulire uyimbi mtsogolomo, pamene kwathu kuno kwangobadwa kumene chimwana chomwe chidzakhale pamene switch kubungwe la nyesi mkuzimitsa magesi molapisa. Dziko lida amwene ndi lokondera. Ndikunena pano ndikuti mwina kwa anzathu kuwabadwa kamwana kamene kadzavute kwambiri pa mpira makantosi mibwizo kumeneko, pamene kwathu kuno kwangobadwa kumene chimwana chomwe chidzaphonye penati ofunikira kwambiri mu mpikisano wina wake wa Flames. Dziko lida gogo ndi lokondera. Anthu amakani zinthu asakudzitsata koma ochilimika pa nkhani zobereka ana ndi tizibwezi tansedi, angamangobadwira bwanji kwathu kuno? Aa, tichilimike mmapemphero ndithu ndithu, tisatsike kuphiri kopempherako, chifukwa mawali tiana tina khumi tomwe tizavute pa nkhani yotsopa misonkho ya mphawi, kapena titi kuyipweteka misonkho ndithu kuyisenda, koma kati kuyitafuna titha kukhala tikufuna tibadwire kuno. Dzikoli ndi lokondera.
Exclusive from malawichoose.com. Another one.